kutamba, lakini kamba ni chuzambari na watoto wanaopenda kujigamba. Yeah, ni changamoto kwa vinabu na bajanja, mliopo ndani fani. Kaa chini tafakari, kipi tunafanya wakongwe wa zamani. Wakubwa na watoto, wake kwa wakume ndani nyumba, say hello.
Hello.
Rusha mikono juu na tuimbe kwa furaha kwa pamoja, here we go.
Oh.
To the hip, to the hop, yo mambo swadakta, hakuna wakuzubia. HPC, DJP, Zosi B, kinabo tandika zuria. Ok, mpende ya kupendae, mbusu wa kupendae, tapeli achana nae. Chuna buzi, ehe, akitaka vingine mwambie, yo badai. Hey yo, piga makofi, piga makofi, piga makofi, tafadhali. Piga makofi, piga makofi, piga makofi, tafadhali. Biglawi, piga makofi, yo Kanyigo, piga makofi. JT, piga makofi, na mana piga makofi, tafadhali. Uncle J, piga makofi, Masud Masud, piga makofi. Master T, piga makofi, na mana piga makofi, tafadhali.
Nasema piga makofi, piga makofi, kama wewe si mkolofi. Kwenye party hakuna uzushi, tunataka watu wacheshi. Tunajilusha kima njonjo, kileta fujo na tupwa selo. Stuka uendapo, tambua wapi ulipo, usije ukapata kichapo. Hii ni fani, usete utani, body school imelala kichwani. Na wasabahi kimala maskani, na wote waliokuma mtoni. Nisaza kazi, panda jahazi, kama msanii milango ipo wazi. HBC walifunga kazi, J sasa kamwaga ladhi. Kwenye machozi, jasho na damu, singo ni bongo, Dar es Salaam. Wakubwa na watoto, wameipokea kwa nidhamu. Ni delemo na vifijo, yo piga makofi kama nguvu nazo. Ni simple X, mzee wangano, hakuna noma, mambo mswano.
Yo piga makofi, piga makofi, piga makofi, tafadhali. Piga makofi, piga makofi, piga makofi, tafadhali. Saleh Jabri, piga makofi, Ibon Malim, piga makofi. Yo Kim, piga makofi, na mana piga makofi, tafadhali. DJ Kusaga, piga makofi, Fresh XC, piga makofi, Cool Mosi, piga makofi, na mana piga makofi, tafadhali.
Ukurasa 27, wote mnajua kama fani imela
la.
Nani amesema kama fani haijala
la.
Mbishe mlete kwetu ili akiri ni bala
la.
Nisiwe tu sana, hata mamu mgeine
wa.
Tunaji mwa JX and Mr. Za. Mshike mtumba mzuri, cheza Nike Star Star. Mida ikifika cheza mchezo kibaba. Fanya mrugu mecha kinu siacheza
na.
Mchezo kudofika sio mzuri jama. Piga makofi shangiria ushindi kama. We mfalme toke meka mingi sana. Jili mina jayi aka nyingi sasa. Nafaa kuitwa baa sio tena kaka. Piga makofi tafadhali. And wave like you don't care. Kwenye pali mezuka kama zari. Hakuna mjuba tanletea. Narudi fresh kwenye mstari. Mr. Zagi naendelea. Toka kati hule hadi wakati huu. Cherepi na cherechelea.
Hey yo, piga makofi, piga makofi, piga makofi, tafadhali. Piga makofi, piga makofi, piga makofi, tafadhali. Rankin, piga makofi, One Love, piga makofi, Jordi Linga, piga makofi, na mana piga makofi, tafadhali. Young Millionaire, piga makofi, DJ Eddie, piga makofi, FBC, piga makofi, na mana piga makofi, tafadhali.